Maria Nancy. Kanswezi bize na mashuga tatika. Gelo nezo fela kata ya mutima panzi. Ansa mjigi jigi no kashi. Never kungana we na mimba ya 4 months. Ati baby, diwe noti sugar tatika. Kamba kuti ukafuta ni zama gasi. Never cheat on you, fusa jodani. Na mwela natenga na phone, na checking up. Na beza jensi, na misheki. Vazanga boze bezo fela bezo kena mo. Jibo niose majigi jigi no bufi. Dala masose bezo chuma sozo kamba no. Ati mistake, kiva cha check type. Osa ni pasa pressure, body me too ready no. Tempo ya mwela mati kunose.
Sober,
after too much azila,
sober,
this a bizarre.